Getting it going on a Monday morning. Kelly Rowland on Vuma 103. It's called Like This. You are listening to Till Noon. This is Vanessa Marawa, and it's a good time to have tuned in. If you are just joining us, a good morning to you. And on a Monday morning, Ngalesa's Kati, we get into our feature. We are going way back, going back to our roots and bringing them into modern times. And how does it apply to us? Well, our statistics, Ayashogoti, 62%, lalela, 62% of South African births in 2017 had no information on fathers. 62%. Where are the fathers of more than 500,000 babies that were born just last year? That's some of the stats that have come out from Statistics SA. The question has been lingering as the 2017 statistics on registered births showed that 62% of 989,318 births had no reliable information on fathers. So that's how we begin our topic this morning. And for that conversation, we have the wonderful, the educated, the highly, 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 highly schooled Mr. VVO Mkize. Baba, welcome to Vuma 103. Good to see you again on a Monday.
Thank you very much, and good to see you as well. And nabalalele be Vuma FM, and wavulange statement. Sure. Mm. You know, before in just Kubega, the question is, if, but in 62%.
62%.
Now, the question is, if our baba bengaziwa, now, do you see what's happening now? Lezongane, which surname are they carrying?
And that's a big thing. We hear that question almost every time you are in the studio. There's so much that it means.
I will say those kids are much more safer.
Oh, yeah?
Because if ubaba engaziwa isename, angisho njalo, so automatically babizi isename kamama, which is correct.
Okay.
Which is correct. They are safe. Kunokuthi umama ama ngizothini ingane imazi ubaba ukuthi wakwabani nomama bese kodwa imayiphuma esibhedlela ibhalwe ngobaba seyilahlekile. That's where the problem is.
So why is that? Because they haven't done ezinye izinto kufanele bayilungise kuqala before abizwe isibongo noma
Vanessa. Automatically ingane ezalwe outside umshado ubaba noma bengashadanga eyakubuka ma isintu leso
noma usukhokhela ama damages noma sekunjani.
Hold on, ngifuna ukuya lapha.
Okay,
pay ama damages ubaba, still ingana kuyona yakho. I repeat, pay damages, still ingana kuyona yakho. Liyashigama damages. Ngiphoxile kamarawa, ngawungcolisa umuzi, ngangcolisa ibutho lentombi zika Vanessa. Imbuzi ifana ngeze ibutho lakhe, inkomo ifana ngeze umuzi. Now, sofana ngifuna ingane, angimfuni nina. Mase ngifuna ingane, sofana ngiqale phansi ke manje ngiye kuboka ntombazane, negotiate ukuthi ngiyilobole, kusetshenziswa lelo gama. Not ukuyithenga, uyilobole, but okay, sinike inkomo zethu ezi-4 ngoba ngisathanda ntombazane, bese ke ngiyikhokha, bese kwenziwa imbuzi.
40.
Bayikhipha malume bayo, sebeyiletha kumina, mina ngiyamukele ngembuzi. That child now becomes fully isibongo sika baba.
So ubaba ulobola ingane, not necessarily umama wengane.
Angithi abasafunani nomama.
Yes.
Abasafunani nomama.
I just want us to be
clear lapho. Angisathandani nomama, angifunani nomama. You understand? Omhlawumbe kwenzeke le oyishile sesibhedlela kuzalwane inini ibuya ingane yomfuno ubaba imthola athi ubaba ngiyabonga ukuthi mntanami umtholile. Akenze the very same elokuzana procedure. Ubaba enze futhi leyo. Imi lapho Vanessa.
Do you know what, this topic is highly controversial, Babu VVO, because there are many men who have a child, and the child goes by their surname because they have just paid damages, and then they understand that to mean ukuthi ingane manje isingabizwa ngesibongo sabo.
That is wrong, Vanessa. Now, angene kokunye. Ngiyazi ukuthi topic yethu asikangeni namhlanje, angingeni kokunye. Let's say for argument's sake, wena ngikhulelisa ingane, bese wena uyayithatha ingane at the age of say 6 months uzoyidampa kumina, alright? mina bese ngiyayikhulisa leyo ngane bese nginika isibongo sami. Now I am at that point in time wrong ukuthi nginike isibongo sami, but as sengikhulisa senginalo ilungelo lokuthi ngiye kini ngife ngithi look ingane ngicela ukukhokha ama damages bese ukuyikhulisa kwami kufanele ukuthi ngilobolile.
Oh yeah.
And therefore ke bese benginika ngembuzi bese ngapha sengiyamukela ngembuzi.
Okay.
Yes. So lokho ukuyikhulisa njengani, because there are those females onela thola ingane ethatha ayidambe kuyise uyise ayikhulise bese ngikhize ngayibiza ngesibongo sami ngobunina wayilahla la ngaseke mina, kodwa ke do the right and the correct thing ikona okufunakalayo lokho. Now lokho kulinka kahle kwi topic yethu namhlanje ngoba kwi topic yethu khona la ngichaza khona Vanessa ukuthi uma ngizongizothini uma ubheka i percentage ethile ye youth namhlanje now abaningi bazaleleke kuleso simo sokuthi ubaba noma abashadile ubaba noma umunye walobo luhafu bese kuba khona a lot of myths izinto manje sezishiwe kuthiwa hayi yenza lokhu yenza lokhu yenza okukulahleka. Now remember we as Africans, whether in other words Zulus banendlela yabo, Pedis banendlela yabo, Tswanas banendlela yabo yokontainer lokho ukuthi ingane igcine kweya ngendlela yakhona efanelekile. Na okuye kungiphathe kabi obaba abaye basuke ubaba enza into errong avela athi ingane ayivele angiyenzele imbeleko yami kithi mina kodwa ebengenzanga lutho kubokanini. Leyo ngane uyayihlukumeza uyilimazela ifuture yayo wena uzilimazeli.
Let's talk about that. So if those procedures also ichazile babu VVO are not followed the way that you have said, is it that ingane ezoba yona esafarisha ama consequences aloko? Ubaba no mama bona
ubaba no mama bana nkinga. Umuntu osafarishayo ingane kufana nani Vanessa, you see i youth yanamhlanje eningi bashaywa yiloko bese bezoshaywa inan performance ungenziwa kwama rituals athile. Let me give an example Vanessa. Umuntu wesifazane intombazane ithathwa ngokuthi the day she gets her first periods ila kuthiwa khona usekhulile. Now there is a ritual yalapho yokucelebrate that and cleanse that dirtiness ephuma intombazaneni, and according to ke ithongo yilase bethi bona isikhulile lengane they can give that child anything eyifunayo. Uyakuzwa lo umfana ngapha kwakuphuma a mucus engesona sperm ithi ngaphuma bese vuka eyovulela inkomo emzini yabantu bonathi umfana walaphana usekhulile. So kuyena ke option kayisi ukuthi uyamkhulisa noma akamkhulisi, but that ritual kumele iphefoniwe. Another ritual elimaza our young people imbeleko. Imbeleko it's not new, yilento namhlanje soke kuthiwe yini I baby shower.
Okay,
so imbeleko it's where you are recognizing kubantu abakunika ingane. We as Africans kukholakala ukuthi ingane maniyithola niyiphiwa abadala, so ngokuyenzela imbeleko niya recognize ukuthi itholile ingane eyala ekhaya. Now ingane ezalwe outside wedlock leyo ngane eyakubokanini nzelwe imbeleko kuyakubokanina, and unina la eshade khona wagcaca everything eyakubokayise. Nakukhona ke lento ke Vanessa ngifuna kuyirabha masinyane yokuthi uthothi ingane ithi ngangigula yize ngumlanjani kwase kuthiwa ngikhalela imbeleko yakuboka baba. There is no such. Kukhona lokukhalelayo kwakuboka ma wakho. Ngizokwenzela isibonelo mina, umama wami wayigcabile hlange incane ngoba kuthiwa wazi waba no 8-9 years engasho mangabe efuna ukuyochitha amanzi eseyingane. Kwathiwa ukhalelisi ko lakuboka gogo wakhe babegcaba kwaNdlovu.
Okay,
you understand that look? So ilezo zinto okufanele sizibheke. So why am I addressing this? It's because people are wasting time beyohlola nihlolelwa. Uhlolelwa ini ngoba you see awukwazi ukuhlolelwa inkinga. Hlolelwa okususwa yinkinga. So ke manje na uhlolelwa ini ekubeni isibongo it's wrong. uhlolelwa ini ekubeni there are certain rituals angayenziwanga.
What are some of the things that a young person might face? Ngoba siyazi ukuthi siyakhala kakhulu these days ngo 2019 ukuthi i youth yethu asiyazi ukuthi yapi, i youth yethu kuningi okwenzakalayo, i youth yethu yama addictions kuningi nje esikhala ngakho as umphakathi ukuthi youth ya these days. So what are some of the, are these some of the issues njoba sisho ukuthi siyakhala as umphakathi ukuthi youth asazi manje lezingane zika zama 2000 asazi ukuthi yapi yonke lento. Are these some of the ramifications asisho kanjalo? Are these some of the consequences of not following through with those procedures?
Vanessa, partly yes, ake ngibeke kanje Vanessa. Angiqalela. Uyakhumbula ngithi ama Springboks azowina.
Yes. And awina ngempela and ugqoka u green foot namhlanje sengathi uyakhumbula. Yes.
Remember ngisho njalo. Ukuthi ufuna ukwengena kule nto oyibuzayo.
Yeah.
Ama Springboks ngathi azowina ngoba listen to the national anthem. Listen to that paragraph yesibhunu.
Mhm.
Athi amabhunu on sal lieve on sal sterve for you South Africa.
We shall live and strive in South Africa.
No miliphi ibhuni elihamba emgaqweni liphila leyo nto. Ayilahlekanga kokhokho babo beyisho. That information contained there azangilahleke. Okwesibili athi amabhunu may dal may kaltir and may land.
Mhm.
Weli ke lokho may land ke ku wrong sebeya claim. Kodwa may dal
my language
and may kaltir and my culture. Okay? Now into abaphila ngayo leyo ngeke ubathinte iburvors into yabo. Okay, now ngibuyela kuthina abantu abamnyama, let me categorically say this, there's nothing wrong with our young people. I repeat, there's nothing wrong with our young people. The problem is the lost information about our traditions, about our cultures, about our norms and values.
And whose fault is that? I always wanted to
the
ask that.
The fault on that is colonization. In other words, when colonizers came here, the first thing, you see, angibeka nje Venice, uyabona umlungu, the moment into displacer, engayazi, we destroy. Umlungu ufuna ukuyazi, meke wangayazi, yam displacer
yeah.
And then bese destroyer. So that's what they actually did. So they started from our own parents ngenkathi zama missionaries ukuthi lento bayicishe lento bayenze ingabukeki kahle, you understand. Ngizokwenzela isibonelo njengamanje mawufaka isiphandla umhlengikazi esibhedlela asifuneki nakwezinye indawo, kodwa abomdaba sendiya ngokwenkolo yabo bayifaka intambo ebovu kube mnandi, is fine. Why? Another thing futhi ngizoyisho, uthole ukuthi ene mawufike airport laba abenkolo Islamic banendawo yabo yokhuleka. There's even Islamic banking.
Yeah.
Where is ours? You understand lo? So ke manje ke i youth kunzima ukuthi manje iperforme lezi zinto if parents kwabona balahlekelwa ile information. It's all about losing the information. So manje mayilahleka ke information Vanessa, therefore ke ulungisa kuphi, uqala kuphi wena? Kuthi ke noma sesikhululekile ke Vanessa, still awukunama parents athi I don't do 1 2 3 because ubuya lapha nekutheni utshela ukuthi lento ingcolile yimbi kanti usebulala ingane yakho. Ungizwe kahle, I am not saying people kufanele bakhonze amadlozi namatho. No, I'm saying so bani? Who are we? You like it or not Vanessa, ngeke uvuke mina nawe kusasa sesimhlophe sinenu leyilengana ngeke kodwa sohlale sinje. Therefore it means somehow, as your program says, going back to our roots. What are our roots? Sisukaphi? And impilo Vanessa, let's say ngizalwe ngo 19 ngumntwana ngizalwe after 1994, impilo iqali ngami. I've got the generation after
the
me
history.
And
yeah,
the history and that generation and that history iqhamuka kuphi, iphumaphi, kwenzakalani Vanessa? Iyo ke lesishayayo Vanessa. I always say, ngicela ukusho lokuvuma noma bangangirecorda, u government uyolwa until the end of this world ethi ene uzama ukucreate ama jobs. Never. Never. Because I'll tell you why. Inkinga esinayo thina masifunde esikoleni. Sifundiswa, we are given the Western and British education. Ethi go and be a slave. Hambi yosebenzele omunye umuntu. Ngenkathi umlungu ngaphe efundiswa yena i-business plan wenifundiswa i-CV. Do you understand? That is why bona kuyibona abahleli lapha phezulu. Thina uthola ukuthi thina sama slaves laphansi ngoba ingane yakho ithi funde kuthiwe izo createlwa umsebenzi. Why ingane kungathiwa inga create yona imisebenzi? So therefore ngeke si create because we have lost izinto zethu. We have lost how things used to be done. Uzothola ukuthi umkhulu wakho uMarawa wengasebenzi wayifuyile ku bazothi abanye it was in those days. That's fine, it was in those days, but why uVanessa yena angakwazi ukuthi athi naye make her own radio station? Yes.
Kuningi sazokudigesta in this musical break that we are about to get into. Kodwa ke ngicela sibe siphawula. That's what we want to do, is find out from you ukuthi how does this information sit with you and izwayo kubaba uVVO Mkhize. If you are just joining us, we're talking mostly about what it means, the fact that 62% of SA births in 2017 had no information on the fathers, the ramifications, the consequences. The umthelelo wakhona is wide reaching, and this is what we're touching on namhlanje. If you would like to ask a question, whether Buza Ngesibongo Sakini or Sakho, whether you want to testify to what Ubaba VVO was saying, we do welcome your comments on our WhatsApp line. It's 072-998-0141. Ungasithinta futhi ngocingo 086-1010-300. You're also welcome to use our socials. That's at Vuma FM, like the page, or at Vanessa Marawa, also like the page, and leave your comment there. Also Twitter, at Vuma FM. Leave your message for us and for Ubaba VVO Mkhize. It's called Going Back to Our Roots, right here on Vuma 103. Till noon, I'm Vanessa Marawa. It's 19 minutes till 11 o'clock, and it is till noon with me, Vanessa Marawa. And back to my roots this morning, Gihlezi noBaba uVVO Mkhize, and we're talking about the fact that between 60 and 75% of young people are born outside of wedlock or marriage, and the problems are escalating. So if you've got a question around that topic, you can send that to us on our WhatsApp line. It's 072-998-0141. Also feel free to give us a call on 086-1010-300. It is 10:44 on Vuma 103, 16 minutes until the top of the hour. Going back to my roots this Monday morning, and sikhuluma noBaba uVVO Mkhize, talking about the consequences or what happens to our youth in a space where 60 to 65% of youth are growing up outside of wedlock or born outside of wedlock. Taking your comments, let's go to the callers before we continue the topic. Sabona uSevuma 103.
Hello. Yes, hello.
Yebo, sikhuluma nobani?
Ngikufuna noSotobe.
Yes, Sotobe, comment or question?
Okay, ngiyabingelela VVO lapho Cwabe wona kayihlandla.
Baba ngikuzela
kuwena.
Sotobe omkhulu.
Cwabe, isizwe ngeke sife sikhona. Cwabe, lento oyikhulumayo ikhona. Abantu abayikhosi yayonke lento abazali nesonto VVO. Uyabona ukuthi thona VVO amasonto ayaphela la eSouth Africa. Ngaphela yonke lento into ekuthiwa isonto. Into igama kuye kwamkhize kwayihlanhla ubiza uJesu kwayihlanhla. Yizo zonke izinto ezifakwa ezinganeni zethu, and iy'ngane zethu sezibona idoze asentshonalanga kuyizona ephuma phambili. Kumanje nje sifaka ama-extensionen wena, kumanje yabona sesiyigcoba ngale zinto kuba sifuna ukuba abelungu. Cwabe, umlungu basicolonizile, angazi kuthi esikhathi sikade kusibe decolonized. Kodwa ke Cwabe asilwe, nayo imidia iqubulwayo. Khona uhlelo ugcwabe ngizisole kunazo zonke inhlelo kuliba umgqibelo eqala ngo-7 ngesonto lapho kwivuma. Hayi yaya imida nayo iyacontribute ekutheni silahle okwethu, basithandaza sibiza uJesu. Kanti uJesu angimazi ukuthi ubela ngaphi kwasibiya nakamkhize. Uma sithandakazi basikhube nomkhulu, bakhube nokhokho, okhokwazi bakhube nomvilinqangi, siphile impilo impande eyadalwa uvilinqangi ukuthi nabantu abanye bazophila ngale ndlela. Abantu abezwa ngendaba zamasonto. Kunje nje Cwabe, yingoba silahle usiko lethu, salahla inkolo yethu, salahla ubuntu bethu. Iy'ngane azazilutho, iy'ngane ziyakhula nje. Ingane yazifuna ukuqala unyaka, phila unyaka, kufaneke ile nto igudwe.
So, Dobby, I have to jump in here quickly and ask you a question. Zazizofundiswa ubani lezi ngane? Ngoba njengoba ushilo, colonization was a thing. It was deep. It was real. So when was anybody going to learn the alternative, which we're trying to do today?
abantu abadala ngisho abantu abadala njengami nje mina ngusibingani sami lekhaya nje akho umuntu esontweni nami bangi ngiyabathela ngibatshele ukuthi obaba omkhulu bethu babe kholiwe ngokwesintu hayi ukuthi ukhona
okay ubaba vivi ubaba vivi
wesotobe usesekulayi nje mfowethu ngiyakuzwa sotobe ngivumela nawe kakhulu kodwa ngivumela nawe 90% ngizochazela ngiyithande mina ukwenza iexample ngami ukuze ngingathi ngicosha into eyikuthi ngikhulele emakhaya impela encwadi kodwa ngumkhathoni ngokwenkolo ngizothini ngokwesonto ngikhule sihanjiswa ema Roman Catholic you see kodwa ekhaya besifika ekhaya sitshelwe isintu emphakathini sibone isintu kodwa ngesonto kuthiwa angiye esontweni ngifuna ukuhluka kancane kuwena Sotobe ukuthi there's nothing wrong ngizothini ngamasonto ungizwe kahle what is wrong is being preached kulawo masonto angiphinde futhi there's nothing wrong ngamasonto kodwa what is wrong is upon
a message
ake ngisibonele ke ngithi ngifike lana mina njengoba ukhala ngohlelo luba ngo 7 la kwivuma in ivuma there's nothing wrong ngevuma there's something wrong ngemessage ethunyelwe lo muntu ose okhuluma embobheni wevuma uyayibona leyo so ke ngizama ukuthi mina lana Sotobe inkinga enkulu njengoba ngiye ngenza isibonelo ku Venice ukuthi Venice angeke sino Venice sivuke ngenyilanga sese abamdaba seNdiya noma sesabelungu elami lithi asiyene emasontweni it's fine but hluza into eshiwe esontweni hluza lokho kusho ukuthi no engathi lana sengitshelwa okungekona ekubeni lo muntu ongitshelayo uyisi umuntu wakithi omnyama you understand le nto mkhulu
Yes.
Yes. So uJesu ngimbona engenankinga mina ngoba naye phela we uKristu nani which is like Catholic and so on. Kodwa mina ngithi asishayeni thina. Ile nto abayibathi abantu ene imali impande yesono. Imali ayenze lutho. Ithina esi corrupt bese sithi imali ya corrupt. So ke mina elami baba uqinisile asilweni lento thina asilwe ukuthi thina kulahlekephi njengoba ngikhotha amabhuno ukuthi athi on sal live on sal starve for you South Africa kodwa yaye emasontweni.
All right, so Mamba Lapo Sabagakulu Sotobe, thanks for your comment this morning. Taking another caller on the line, Sino Tolagel. Tolagel, what's that going, Natalie?
Yeah, what's
that going? All right, Nango Babu VVO.
So, Babu VVO.
Yeah, what's that
going? Malungi Sakalu Buza, Bab. Goodness, see, Mola. So good tea. Let's go to Umfuetu Atoling Ganning a Punch, Ganetum Bazan. Mayithola ngaphandle uma waye wasehamba naye eGhana. Kusho ukuthi waGhana esibongweni asithi nje isibongo zethu waGhana khona. So manje lengane mayihambe nayo eyoGhana nayo. Isithi mase benezinkinga phambili sebe yayibuyisa lengane. Bayibuyisela kwaGogo komalume. Manje mayifika omalume sinezinkinga isifuna ukubuya manje ze kobaba wayo, kwababa wayo uthina ke. Kwase kuba isimo sokuthi ubaba wayo useshonileke. Sase sizama ukuthi sihlawuleke ngendlela esenza ngayo ngokuvumelana nomndeni. Kodwa manje iyalahleka la baba ngoba lengane uma sifuna ukuyingenisa njengamanje ngithi khala ngokuthi ayithola umsebenzi kuyale. Sesifuna ukuthi siyingeniseke manje sibongweni sayo kababa wayo kwaSabela. Sesibuyele emumva ke komalume sithi ke gogo wena ngoba usakhona yiphi indlela esizokwenza ngayo thina sazi ukuthi ingane ifuna ukuthi iphume ekhaya. Uyikhiphe ngembuzi izwe ngapha. Manje ugogo uyayiphika leyo nto uthi lengane esihambe nonini yoGhana iyoGhana kwasibongo zethu la isegane khona. Manje thina silashekile la.
Tholakele ithi kuphendule masinyane. Ngenkathi umama ehambe naye ingane waGhana yafika yabizwa bani isibongo laphaya.
Yafika yabizwa isibongo zethu la gane khona.
Okay. That's where the problem is. Ingane akwenziwe kanjena. Ingane ayibuye lapha la egane khona uma bayikhiphi ingane ngembuzi basho ukuthi le ngane kwangeyona kwakadeni yala ikhaya bayikhiphe ngembuzi bayibuyisele back kwagogo mase bayibuyisele kagogo bese yamukelwa ngembuzi mase yamukelwa kagogo ngembuzi bese niyafika ke nina ke senzohlawula nina boka baba mase nihlawulile bese niyayilobola ingane mase yeah. nilobola bese kwenziwa le process uyisho ke ikhishwe ngembuzi bese niyamukela ngembuzi kuphelile into yenza ukuthi kublocke izinto noma ugogo noma ngabe kuthi ugogo akasona stumbling block kodwa still ungakhishwa kwayo lapha yana kusase wrong isakherisha lokhu yayana
mm.
and utholakele yeah. u raise a very interesting thing ebengithi ngizoyisho ukuthi ake siyekeni bantu benkosi ukuthi ma ufike wathola ingane usuthathwa manje uDlamini ucrazy ngoDlamini usushaqa kwangani uyibiza kwaDlamini leyo ngane usuyidestroy for the rest of her life ishiye ekhaya kini ingane ulungileka sithi mhlambe ekhaya kini akunabani uDlamini methu ayithatha ingane akafika uDlamini laphana ashisa impepha abengembuzo nanga umntwana engimthathe nomalokazana kodwa uzohlala isibongo esusibani bani so seyifana neadopted child lapho ngoba ukuadopta kwakukhona emandulo hayi ukuthi into yanamhlanje ayintsha le nto sasinazo lezinto yes
All right, siyabonga kakhulu utholakele.
Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu uVuma FM.
All right, so let's try and take this on the caller. Sawubona uVuma?
Sawubona ninjani?
Siyaphila futhi umbuzo masinyane?
Umbuzo wami uthi la, okay, ngizobeka nje story sami. Ngathola ingane kuNkosikazi womunye umuntu obeshadile kodwa sebeseke separation. So mangithola lezi ingane ezothuza amawele. Now kwasethe kubaka mawazi angayihlawuli because itholakala ngendlela e-wrong. Now sebethi laba basekhaya ke manje kithi nabo mawazi bathi kufanele ngizenzele imbeleko lezo zingane whereas angazange ngihlawule. Is it possible ukuthi xa sengizenzele imbeleko?
Mkhulu, ayivilula eyakho ngiqale la. Umuntu wesifazane oke wathelwa ngenyongo wagcaca ngokwesintu. Wase indoda yashona noma wa divorce bese eyothola ingane yomunye umuntu leyo ngane eyalapha la deshadele khona ayiki divorce ngesintu kumuntu osifazane othelwe ngenyongo kodwa mawuthola umuntu osifazane oshadwe ngomshado nje lowase West shosholoza mtaka baba futhi ungakwazi lezo ngane ukuthi uhambe uye kube ufike uzihlawule uzithathe lezo ngane manje ke wena mkhulu eyakhe impendulo nansi iqondile awukwazi kwenza lutho kulezo ngane badlala ngazo you can't do imbeleko wena uzalisele enye indoda soke lezo ngane ezakuboka leyo ndoda mkhulu simple
okay
yes.
mkhulu ithi indaba mkhulu ancane nje mkhulu ithi ke manje indaba bathi laba basekhwelani nabakithi ya uqobola bathi lezi ngane ziyahlupa njengamanje if kwenzeka something kuzokhalaleka ukuthi mina ngizange ngenze lutho ngoba futhi mina bethwaye le ngane ihlupa ngoba mina
ngikunjenjalo mkhulu ngithi ngitshethe ihlushiswa yini zihlushiswa ukuthi unina uye wangcola zihlukiswa yilogo ingakho umuntu wesifazane wayethi meke washosholozwa waphumela ngaphandle waphinga kwakuye kuthiwa keze nenkomo azogeza umuzi zihlushiswa yilogo zihlushiswa wena mkhulu unina kufanele abuyele emuva nalezi ingane ayovuma icala ukuthi lana yebo ngase ngishile la ekhaya kodwa nazi ingane zenu zibiza isibongo futhi salapha ya
Hayi nami kanjalo nami ngazi kanjalo mkhulu kodwa manje bayangiforce mkhulu
ukuthi
ngiwe nami no
Musa
kwelami
Musa ukuphaphalaza lento asihloli mkhulu Musa ukuphaphalaza esintwini isintu lesi simple as that
All right siyabamba lapho siyabonga kakhulu but 5 minutes until the top of the hour topic has got njoba ngishilo it's got many legs this topic and there lots to talk about we'll continue the conversation on the other side of the 11 o'clock news there are lots of very important WhatsApps that are also coming through Babu Vivi Omkhize so it's going to be interesting All right stay with us for the conversation on why it is and what it is that affects your family when it comes to how your particular kid was born 072 998 0141